Mitandi kentia, ibya yesu nzenda bine miokulutia. Mitandi kentia, ibya yesu nzenda bine miokutenda.
Mukama vya koze kulwange, tebino cheka neta. Panange tebino cheka, yesu vya koze nkugambi. Tebino cheka neta, panange tebino cheka. Mukama vya koze kulwange, tebino cheka neta. Yesu byakoze nkugambye tebiro cheka neda kanange tebiro cheka omusajja yansanga nkaba amaziga nagasangula oye yanyamba kati mwewe nawali kulokola kati sikyayina manyi galwana n'abanwanyisa kuba nino omulwanyi amekane bitamekebwa mukama kimanyi wa manyi kubanga byankoledde bingi atuje mumfufu netulya n'abalangira mukama nga lwaki simuyimbiro yo yesu wange mukama byakoze ku lwange tebiro cheka neda kanange tebiro cheka yesu byakoze nkugambye tebiro cheka neda kanange tebiro cheka mukama byakoze ku lwange tebiro cheka neda kanange tebiro cheka yesu byakoze nkugambye tebiro cheka neda kanange tebiro cheka yamanya magenda gange yamanyi jenva era yamanyi mu maso jantwala teyatunulira no nansobi zange inzo kunjagala kati no njagala mwagale kubanga omwana wa Katonda yanjagala nga sinna mwagala yesu nanonda nanaza nantukuza no musaibe teyakoma kwecho munange yanzigulyawo na magenda gange naye nga lwaki simuyimbiro yo kitafe byakoze ku lwange tebiro cheka neda kanange tebiro cheka yesu byakoze nkugambye tebiro cheka neda kanange tebiro cheka mukama byakoze ku lwange tebiro cheka neda kanange tebiro cheka yesu byakoze nkugambye tebiro cheka neda kanange tebiro cheka Nalisi chali nanno chakuzako Nalisi chali nanno chakudamu Nalisi chali nanze chakwanukula na yemu kama nanyanukula Nalisi chali nanno chakuzako Nalisi chali nanno chakudamu Nalisi chali nanze chakwanukula na yemu kama nanyanukula Katino njagala mwagali kubango mana wa Katonda yanjagalanga sinna mwagala Yesu nanonda nanaza nantukuza no musaibe mukama byakoze ku lwange tebiro cheka neda kanange tebiro cheka yesu byakoze nkugambye tebiro cheka neda kanange tebiro cheka mukama byakoze ku lwange tebiro cheka neda kanange tebiro cheka yesu byakoze nkugambye tebiro cheka neda